lo 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 lo. Ebonine, asusunine, iyenine nekume, tonuya. Ebonine, asusunine, iyenine nekume, tonuya. Thank you. Ebonine, yana susunine, yenine nekume, tonuya. Ebonine, asusunine, yenine nekume, tonuya. Madunine, madunine, yenine nekume, tonuya. Master of all cases, the beginning and the end. Malite burongubu. Sana Sanjo. Oh, the mirror beside da. Oh, Lori, Lori. In a mehuzon. Ebuzon adigi. Adigo yedi. Daddy, child, child, is a woman. In a mouse, Eba was on a diggy. Oh, wake him, Daddy. Waki nenye mwa, nenye kwiye jaso mwa o. Adigo nye di, yagi. Aywe lecha ni yeni ni ne, mewe tiyo go me chala hancha. Ime cha hanche, pucha hanche, hocha hancha. We give you all the glory. Oda miri besaida, o lori e lori ni. Ina me guzo, ebuzo na digi. Omwe go yedi kagi. Ndi mozini nendi bineni gwe. Ole kana pugi gutono, kansoro ndio kenye, oguna na hupa ochezebu. Babandwa na pugi gutono, Nani bundi nada nukwea o. Kansoro Jesus. Watureburu nenye chineke ekele. Yes, Lord. Ole Onye 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 gemi ra yo kari achuku ay apato yi na atu ajo mu he that is, he that was, and he that is to come. Onye
onye
onye manu monyo bu. Onye gemere mi ho mere obasara kaya nobe ewe mayu be na koko gbogbo yo gbogbo disi kini ko mere ha o okwa na gi njomo onwonwe kwesi gi nwawo eme akaja ni lobe we po ya so mere na ja onye onye onye. Amam no munne ngurum nanya. Amam kwanne muru mongurum nanya. Oka muru mongu chimurum. Obi na hurum nanya. Jeku kwanne me hurum nanya. Manono ka muru mongu omuru. Kanjuono. Kanno kwa. Ono ka muru mongu omuru. Kanjuono. The body got one of our world. I do come to you. Oh, yeah. 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 Onye akwa lele jula bobe akwa gwara de lobe ijo gara na gogoto ewe punye ibu alo ebunye yobe naka mandina pya yutale mandina mayube akwa wa maria hey. Odogu bana barago bahulwa ijagwe bu oke mwani ribu oke onye nke mere mi ya miracle ọ mere mi ya ova ị ga nwụrụ mọ nwa chike ga nwụrụ mọ nwa onye ndị kwesịrị igwe okwu na ndị kwesịrị igwe okwu na-agwa okwu eme insult gwụọ ya sụ mmiri wee dọkasị akwa nwoke mmadụ gịnị ka o mere ama m na ụmụnne hụrụ n'anya ama m na ndị oyi m hụrụ n'anya mana onwe gị ka ịbụrụ ịmụrụ m ọnwụ o mere gịnị ọ bụ gịnị ka o mere ọ bụ gịnị ka o mere ka jụọ ọnụ oyi 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 egwu ahụ egwu mmụọ egwu ahụ egwu mmụọ egwu ahụ egwu mmụọ onye onye gbanụ m onye ọ bụ onye ga-emere bụ karịa chukwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ you remain our God whether good or bad you remain my God pịara ya wee dọrọkwa ewere ropu pịa ya dọrọ ewere huku pịa ya dọrọ ọbara ya na-asọ n'ala n'ihi mmehie mụrụ gị onye 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 oge nwanne m hụrụ n'anya oge ọkwesị na ịhụrụ n'anya ị ga nwụrụ m ọnwụ ọnwụ onye 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 ga-ehicha mmanya karịa chukwu Lord we are here O Lord with our bodies our problems are here before you onye jiri aka ya kee eluigwe ụwa abụghị onye okwu ọnụ ya na-adịghị agbanwe. Gịnị ka ga-eji kele gị na m? Ọ bụ gịnị ka ga-enye gị o ya bụrụ ọzọ? We are giving you your favor rights, oh Lord. There you are, no way go. Ibu otu aka na-eru mba ya, ibu kwa oke ifufe ama n'ọnya. Mmeri ike ndị nsọ ọnụwa, onye ebere ndị ga-adị ike ga-agwa egwu a. Gịnị ka ga-eji kele gị nna? Ọ bụ gịnị ka ga-enye gị o ya bụrụ n'ozu? Turn to you all the glory. You come on. We worship and appreciate you. Asi na ranya buru ono ozu gi nye gekele. We worship you. Usu buru mo ogugu mo pie. Ibu kwa tu aka na rumba mo. Ibu kwa ogugu mo pie. Mary Candy Son, when you bear any gadio, you get a big one. Gimme, I have Bushali Catalaba. Kelegin Abu Gimme, can get you. Yaburu, no zoo. We worship you. We appreciate you. And I know it's your grace. All my days I will see your grace. Yes, Abube. Ibu kwa mwa neri aja. Yes, Abube. Woke mwa inye bamba. Yes, Abube. When you call you, you answer. On a Bible is that. When we call you, you answer. I can see. I can tell, and I know it's your grace. All my days I will see your grace. You come naka mwendo so kuchi anaka. Yeah. Ina zumbi katsuru mwendo so nenye chi aloi loi. Ina gweka. Here I remember him. Yes, and yes, one wake him one big kagi. Asimo kum naka, when you're so puchi anaka. On a Sunday, Katsuru, when you're so nechi ani. Ina gweka. Here I remember him. Yes, and yes, what we get you did, Abu Gibue, Tina, my one on the knee. What can be in that woman? He bought my kids up with it on him. Yes, and yes, Okwagi, baby, Queen, Coculia, Mary, Aro, Aya. Tina, the Bobo Bando. We give it to you, Lord. You deserve all our worship. Leno kumnaka mendioso buchiga naka. Ona zumbi katuru mendioso nenye chiga semo. Ona gekweka. Yere me yo yo yo. Eze ndieze. Owegi ozo dikagi. Abu gibwe. China mangwana dunine. Hey. Oke mirine buwe. Iba malakitwa kubiri nono ya. Eze ndieze. Okwa gibwe bekwe di kukulie megari haro. Hey, hey. China the bubble man, aya. Oh, we can get it, Gagi. Oh, we can buy a bubble, a color boogie with a lot of money. He questions you, Tito. I'm only a happy. Ah. I see my boy get over for the food. If not for you, we are. Life giver, life changer, Jehovah, hey. The covenant keeping God, destiny changer, mountain mover, equipment. Me tia mwane ni mwane kena di mbawe bili tu zato ama mama siya basi de don webu ikumnaka mwendeozo kuchihanaka inazundi katuru mwendeozo nenye chia rice inaegweka. Here I am, Buru Bimwagi. Yes, and yes, we're going to get the Kagi. Abu Gibwe, Tina, my one, Rudina. What can be in Abu Gibwe? Ipa, mama, si, ama, si. Yes, and yes. O give me kwedi kokulie me haro ai tene do babu bandu o mwego nye di kagie o diki ngwa bu ana bugi wezu ga no do ipwe si roti do mo na kabulia akedu ai. Yeah, worship you. Abiagi miche, abiara mumbi be mubiara. Abiagi mi baswe, mi be mdiri biya kandiri biya. Imara kwa kerurubo, sinye miya kalaba. Aye, aye. We worship you. Hosanna niri, oye bure mubiari bumo. Hosanna niri, Jesu mwa David. Hosanna niri, oye bure mubati Good Friday. Abawa ne maybe. Hosanna yadiri, oye tireze chia mwa mwa. Hosanna yadiri o, oye nyere mwani mwa o. Hosanna yadiri o, ana mwa mwa yade game changer.
Aye.
Aye. We give him all the glory. Onye na chieze ruo bonine dimazi dine hana boku isiala nye o dimazi dine hana boku isiala nye o 24 edas nine hana sinso kachine kembi. Hosanna diri, oye sura susamu nanu. Hosanna ya diri o, oye merobe ya burakra ya. Hosanna ya diri o, oke ya kocha bieba. Hosanna ya diri o, akwa ya papantu na kana. Hosanna ya diri o, Wanya marube na kokuwe. Hosanna ya diri o. Oye tiwera ikili o. Aya. Aya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amangwa mangwe. Amangwa mangwe. It may be, it may be. Hosanna ya diri o, ezekebube, onye na chieze, rebi ebi, nam, dimazi dine, anabokwa isi ala, anasi nso, 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 nso. Hosanna ya diri o, onye hukari jenelu miri o. Hosanna ya diri o, onye suru talita kumi. Mwangura mwa malieno mwa. Hosanna diri, dedeke mbochie, agadie kwenka.
Okenye mabu.
Hosanna ya diri, the beautiful beautifier. Hey. Master of all. Osana ya diriyo. Olowo opolowule. Aya. Oke mo. Osana ya diriyo. Agba ya buza ya bila e. Moneri mo.
Moneri mo.
Unye ama njabamba. Osana ya diriyo. Aswa fio tu ambo. We give him all the glory. Osana ya diriyo. Ezeke bube. Oh no. Osana ya diriyo. Onye mazuri enile. Be ya tu ebuma. Amba wamba we. Onye na chieze. Rebi ebi. Imazi nine. Hana mwa isyala. Hana sinso. Kameza yami. We give you all the glory. Giving glory to the Lord. He reigns. Give me glory to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. Give me glory to the Lord. He reigns. Hi, hi, hi. He reigns. Oh, go, 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 it's more. Give the glory to the Lord, he reigns. Give the glory to the Lord, he reigns. Shall we talk as a berry, he reigns. Giving glory to the Lord, he reigns. Child. Oh. Hosanna Bukole. Amen, amen, Hosanna. Hosanna Bukole. Amen, amen, Hosanna. Hosanna ni babu. Amen, amen, Hosanna. Hosanna ni babu. Amen, amen, Hosanna. Aye. Woo! Obara soya ta sarana la Ili apiawa Aya Akwamoti Weri kekewa Tietye Roke yena Ebeli gwe baba Ebeli gwe baba Bia weti akano biha. Wetie woka bugwa wanke chuku. Wetie woka bugwa wanke chuku. Isi barabara. Akoko barabara. Akupuruku yale. Awakuwa wamada akano. Ayo. Anya marube na kugwe Amugini komere ngao Mwambari yae Mwanyonyo mechara Agini komere Agini komere Ili ama wanwe Akuwa woke madisi Mwoyo boguo Aburu yasu mini Mayube na kuku Gini komere ngao Maria, Maria, Jesus, walk in Madrube, walk in Madrube, Ilia, walk over a support.
Oh,